Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pa Malawi wanga
coronavirus yakweleza ziko kuno oni wamanja kulibe kuno kubemphelwa timike makampani atsekedwe mashopu atsekedwe maulendo akutali mazinduru na atilite tiyeni tigwirane manja pakati kumpoto kumwela ndalama tisayikonde tikonde ziko latu Tango vomereza Yahweh tango vomereza Kulibe wosusa kuno Kulibe walamula kuno Kulibe wosusa kuno Yahweh tango vomereza Kulibe soka amba gamba Anyamala tazo nena nena Kumadu wanzanga ziwane Kolona antu wakuta Singani ya ziwana Tieni tibempelwe Ngati ndi kuchimwa Yehova kululuke Koti kunarembedwa Tieni tikuzumuke Koti kunarembedwa Tieni tikuzumuke Tango vomereza Tango vomereza Yahweh Tango vomereza Tango vomereza Yahweh Tango vomereza Kulibe wosusa kuno Kulibe walamula kuno Kulibe wosusa kuno Yahweh Tango vomereza Wakantu Koma Yehova yo Sintawi yolo zana ino Alieze ya konze moyo Ntawi yola bandino Mbali masigu wata Kona chilombo jaduluka Zigo lonse labansi Dipimbuli sitizi wakantu Koma Yehova yo Sintawi yolo zana ino Alieze ya konze moyo Tango vomereza Tango vomereza Yahweh Tango vomereza Tango vomereza Yahweh Tango vomereza Kulibe wosusa kuno Kulibe walamula kuno Kulibe wosusa kuno Yahweh Tango vomereza
Ndani tikumvera nyimbo dza pamwamba pa malawiwanga.com